nishapata jimbo na tunaishi. Oya nini angenizika mapenzi, ningechelewa lingeniua lile lishenzi.
Com.